我比你妈那我给你我们比你三年来就算就算啊婆婆我的三十四班你是张博请给个不是啊如此那我满足那接着接着拜leo kwetu kilipi
ni furaha isiyo kifani
siku nzuri tuliyoingojea
leo imetimia
hapa kalomola halina mpinzani hata aje na nina shari
harusi mbizo rero utayona itafanaje
haya aje alume uo muna aonani
maangalangala
wazazi baba changezo
Mama kato wa budaza
Na ye mama weta na nama
Mana kuokera kwa maezo
Ndugu kato kresi na pendo
Na nirehe masinya na zita
Wana kuombea dada nema
Wenda ata maisha mapya
Wazazi baba ropa si charo Na mama kazo si Mawabaladiza okamili
Wende mkaishi vyema Marero yunenda
Masika nikilifi mtongolo nikwa magoa
Niko urojaliwa
Aya umine tigika matato manano
Ne marero yunenda
Ema wapeba yerikia na kuhala
Masika nikilifi
Jere jere re rozi na fumaka na mai
Ne marero yunenda
Masika nikilifi mtongolo nikwa magoa
Niko urojaliwa
Aya umine tigika Matato manano
Ne marero yunenda
Ema wapeba Yerikia na kuhala
Masika nikilifi
Bila kusahau madugu Wa bwana Rusi Elizabeth, Jacqueline Mahewa, Esther Jafet, Moses, Samuel Amos Eunice Sita, Anderson Kelly, Mauri Jemo, Baraka na Rehema Wanawatakia kila laheri Leo kwetu kilipi
Ni furaha isiyo kifani
Siku nzuri tuliyoingojea
Leo imetimia
Hapa kalomola halina mpinzani Hata aje na nina shari
Harusi mbizo rero Utayona itafanaje
Haya aje alume uo muna aonaje
Maangalangala
Wazazi baba changezo
Mama kato wa budaza
Na ye mama weta na nema
Mana kuokera kwa maezo
Mandugu kato kresi na pendo
Na nirehe masinya na zita
Wana kuombea dada nema
Wenda hata maisha mapya
Wazazi baba ropa si charo
Na mama kato si
Mawabaladiza okamili
Wende mkaishi vyema
Masika nikilifi mtongolo nikwa magoa
Niko urojaliwa
Aya umine tigika matato manano
Ne marero yunenda
Ema wapeba yerikia na kuhala
Masika nikilifi
Jere jere re rozi na fumaka na mai
Ne marero yunenda
Masika nikilifi mtongolo nikwa magoa
Niko urojaliwa
Aya umine tigika matato manano
Yunenda.
Ema wapeba yerikia na kuhala
Masika nikilifi
Bila kumsa ushangazi antizonyo Anawatakia kila laheri kwenye safari yenu ya ndoa Wapinema na wakeheri wanacheza walae Atingika, 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 atingika Segede, 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 segede Popo, Holy Stars Music Band, Mr. Boa, Tingika Music. Jere jere re rozi na fumaka na mai.
Ne marero yunenda.
Masika nikilifi mtongolo nikwa magoa.
Niko urojaliwa.
Aya umine tingika matato manano.
Ne marero yunenda.
Ema wapeba yerikia na kuhala.
Masika nikilifi.
Jere jere. Fumaka na
go urojali
ayo binetikika matato manano
e marero yunenda
e mawapeba yerikia na kuhala
masikani kilindi
e mawapeba yerikia na kuhala
masikani kilindi
e mawapeba yerikia na kuhala
masikani kilindi
Access Studios.